Ntambula timbimba tendiruno jamu nisani tuleseka ntulibana babuso gato origino ayendo kwega seteno eyasomesa omwana oliko origino.
Beats by Dan.
Bazaire banange tusende si
asomesa omwana kintu kirungi
era waba tasomye ayinza okwambala
eka
ebintu by'omuwada atunda
bikisikyo.
Bazaire banange tusende si
asomesa omwana kintu kirungi
era waba tasomye ayinza okwambala
eka
ebintu by'omuwada atunda bikisikyo.
Mwana wange soma enesi yakyuka leero bona buliwo otuuka okukola asooka kubuuza mpapula buti kale omuntu eyasoma tayinza kudaga ng'eyalemwa kyansi abana ningi munsi muneera abaavuganya nze bwe nkubona ng'ojja ku isomero omulemba nsanuka buli ky'oyenda iwe koba peni mane ni buku nona ate w'oba ng'otuuse ku isomero totaayo oguduka sooka oboneyoviire abazaire boife tukeyiya tuwonya amaka y'oliira fena tulye kukubya enanda ebitiibwa oida bifuna kasi twosomaku oba obyagaine fena ndafuba oyiya edo sente ndadikuwa ninze dejamu owaimwe noono desaani alapinga.
Bazaire banange ntusende si
asomesa omwana kintu kirungi
era waba tasomye ayinza okwambala
eka
ebintu by'omuwada atunda
bikisikyo.
Bazaire banange ntusende si
asomesa omwana kintu kirungi
era waba tasomye ayinza okwambala
eka
ebintu by'omuwada atunda
bikisikyo.
Osomesa omwana odaba oli mutuufu ebintu byakyuka tiweta mu bitaafu tobuuza kyanabaafanda oba dekiifu niwe omu emotoka oba egaali mulefu adaba tunda ebeera awuta enfuufu kutwale ku ssomero ewozimbe bulufu wenoddasanuka ng'atwala sitaafu niwasoma obusa waddakonyadekofu olyeku kumputa tibyanonyamaliifu nga niwe oba okyaira aleetayo kahaafu mule wenosanuka ng'ofuuse emyufu mwawaye mwaseka mu muluzungu deraafu oyenda emotoka yagula kagoofu ebintu byakyuka gy'obuze kutoofu yadde mu osomesa omwana munsi oli mudoofu gwe.
Bazaire banange ntusende si
asomesa omwana kintu kirungi
era waba tasomye ayinza okwambala
eka
ebintu by'omuwada atunda bikisikyo. Bazaire banange ntusende si
asomesa omwana kintu kirungi
era waba tasomye ayinza okwambala
eka
ebintu by'omuwada atunda bikisikyo.
Entanda gyendeese kwikula amatwero odifune oyo omwana gw'ozaire muwa amagezi afuuka omunene ebyobugayiga tabyetaaga kasi tasomaku aba byagaine weno bitetovimba ng'ono bobi ow'ekyagendo
ng'okola embaga basooka baasoma edde ebaluwa otwala baagema n'etenti ozimba togumya batyama mu maiso sooda baagema ku byokulya basooka n'anyama somesa omwana badeeme kuvuma n'ebitiibwa oyoola topima ninze desaani nenda baasoma
osomesa omwana ki